Bwina aliwo alaganti emisange je kusa kubya insua abili musambu jokaje jiri mukote ebyo busubuzi kumugate gwa misango kasambu mu musambu ejiri mukote ene jole kakawefwe wakachiko akatawuluza enkayana eze kusa kubya insua aka insurance appeals and complaints tribunal okuzigonjola mu bwangu. Omulamuzi Thomas Ochaya Ojele Lubanga owekiwayi kya kkooti enkulu ekiwulira egy'ebyobusuubuzi ategeezezza nti emisango gino egyekuusa ku yinsuwa gibalirirwamu obuwumbi bwa shiringi 9,800 ku mugate gwa buwumbi 36,000 ezibalirirwa mu misango gyonna egiri mu kkooti eno. Omulamuzi Ochaya ategeezezza nti gino gizingiramu egya yinsuwa ey'emmotoka egy'ebyobuzimbi obulagajjavu n'ebirala. Bino abyogeredde mu nsinkano y'omulundi ogw'omukaaga eyabassenkulu ab'ebitongole bya yinsuwa ku Serena Hotel mu Kampala.